Max on the beatbox.
Yo, yo.
Go. Exclusive from ZambianTunes.com.
Hey. Yo, marapa bose patukani. You better move, ndaba kwabwela chikari.
Move,
iwe. Tumiraba paparazzi. Kutika one kakapondo kalas. Check. Bagai, check your balance. Mu mobile money, iwe. Check your balance.
Check your
account balance. Ili insufficient account balance. Bama kamba bende popi nipatali. Suka tiligenda bongati ulipesa gari. Ito niye tindu chapatali. Nikonda mbili mbili iwe unidia zakari. Diseva mahiti no flop. Puza tikumenya munga waba laptop. Ufu na picha chicha pop pop. Ufu no robot lava pondo chicha warm up. GPS usaso wa kwanu map. Usa pwele la kumbu yongaba kusia gap. Bobby ni example ya mishap no. Ali good, ali bad, ali rough.
Hey.
Iwe German
Wabat.
Why upi panga uli jet man. German, niwe Batman. Bati ukapwela kuli ine niwe Batman. Wase muli under control. Malaini ni jiwa munga yepa control. Diseva baga mix babondo. Ife tikutia pizza noti madondo. Wasa vipanga munga jombo. Diweka musician chabe munga shonbo. Wasa shishita kukwala la ungale active. Biti ilile vili voze octave. Nilipani voze negative, positive. Bonipa ya ufudi kongala sensitive. So stiff, niri bad, so stiff. Nipa ya mabit neka niri selfish. Chapa mutu, wadwala chapa mutu. Watote la vest, nikalibu ponya hook. Batibuku, maraba batibuku. Wakuma jamazon, batin maraba batibuku. Bakatungu, wapele bakatungu. Mundu wapange mane, notingani ya chizungu.
Mane language,
notingani ya chitundu. Uyundiye mwine, mupezele ni katundu. Wabindiye mwine, mupezele ni katundu. Manifest not na vanga ni ya chizungu.
Noti na vanga ni ya chizungu.
Unipase chezo kwana nishino vundu.
No problem nigga.
Nika kulile mwaba na banga kubondi futu.
Wana banga kubondi futu.
Mulungu nipatali nitinga no juju.
No juju, no juju.
Kutonga watichonga waivalo lemba gutu. Baipa bano chinjani location. Kemo ya chinja chinjani formation. Litengani permission kuli blood donation. Maflo ya misilila ya man donation. Ya miluli lankani so fun equation. Kemo na nyonga ni confiscation. Na mitwa likani constipation. Vokamba na zili zapa no ma question.
Tracks on the beatbox.
Wabindia wine mpwezele ni katundu.
Exclusive from ZambianTunes.com.